Spice umkhali.
Umfana nothando akalasti emjolweni, ayakahlala emathandweni, amantomba yambhaxa. Umfana nothando akalasti emjolweni, akahlala emathandweni, ayamantomba yambhaxa. Bekumnandi solo, sigigida sihleka sijabulile, manje ngiyakhala bo, manje ngiyalila bo. Bekumnandi solo, sigigida sihleka sijabulile, manje ngiyakhala bo, manje ngiyalila bo.
Are you gonna give me money? Love is all about money.
Bekumnandi solo, sigigida sihleka sijabulile, manje ngiyakhala bo, manje ngiyalila bo.
Are you gonna give me money? Love is all about money.
Ukuba wangitshelile ntombi, ukuba uthando lwakho nele mali, ngeke udala ngasebenza kususa lona. Manje ngiyazama, ngiyazama ukunika uthando, kandamkele ngoke izinto zami zingekalungi. Yazi umuhle njani, ingakho mina ngakuthanda, ngakuxhasa, funa ukuthi ube ngowami bo. Ngiyakuthanda mntasekhaya, sengaze ngatshela ubaba ngoba umama wangishiya. Kodwa ngiyazi ukuthi uyabuka ubuhle bakho la ikhona. Yo, when you smile vele ngidatyukelwe yinhliziyo, indlela engikuthanda ngayo ngasekhaya. Ngiyagigitheka ngisakamnandi, yini yini ungenza njena. Sowufuna manje uleqa abafana banemali abazokunika uthando, bazokunika imali, mase kuphela imali bayakushiya.
Are you gonna give me money? Love is all about money.
Umfana nothando akalasti emjolweni, ayakahlala emathandweni, amantomba yambhaxa. Umfana nothando akalasti emjolweni, akahlala emathandweni, ayamantomba yambhaxa. Bekumnandi solo, sigigida sihleka sijabulile, manje ngiyakhala bo, manje ngiyalila bo. Bekumnandi solo, sigigida sihleka sijabulile, manje ngiyakhala bo, manje ngiyalila bo.
Are you gonna give me money? Love is all about money.
Bekumnandi solo, sigigida sihleka sijabulile, manje ngiyakhala bo, manje ngiyalila bo.
Are you gonna give me money? Love is all about money.